Naitwa Alma Bronxy, ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Bronxy Company. Jioni ya leo tumejumuika hapa kwa ajili ya listening party ya EP ya msanii Louis ambaye ni Mtanzania mwenzetu aliyebahatika kuwa signed katika record label ambayo ina makao makuu yake Marekani inayofahamika kwa jina la Legacy Records.
Kwa majina naitwa Louis Vincent, ni mkazi wa Ubungo, Dar es Salaam, nimezaliwa Mbeya. Napenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, wazazi wangu na yoyote ambaye alikuwa katika njia na safari yangu. Safari ilikuwa ni ndefu na sina mengi ya kuongea sana zaidi ya kushukuru wale wote walikuwa nyuma yangu, hasa zaidi my label, my boss Mark, Tony, my sister Alma, Victor Kweka, Estu Kizi na wale wote ambao walikuwa nyuma yangu. So this is a special day. And that's it.
Enjoy delicious kitu mchongo masasita. Eh, nani anabisha?
Thank you. Thanks for your time. Matina, the rabbit, all the rest of the channel, and say that was a fun.